nawantere joyamde fellere mintaji chapande tati dande studio kalango ketin on kibaruji mode fulfulde Omar Hamad Jangal ta on do masinaje de gondi Amina Hassan ender ko kibaruji medeni en kala wiide der lawol nyaloma didabo ittondirol kebol yaadu yeso ko tewtol kuppo leydi adunaaru gado duubi ujunaadi de no ga e jeegom mena niger kengan ton marok hebi jalor gado be gambi mi gartana on do modom nanne bi en gulu hite ummake hecci hankin to en dan der lumo mango modifa de waday fu maydo kando kami gartana on do mo yewtere meden pindino hande haltana nafaka mode kukol jungo do derol gadangol hakkunde lenyi to en dan walam e tondi tiwindi kori jamirte modo yerno kalino de e der ko e kiba roji meden bi eni der lawol hano ittondirol ko latol bal tewtol kuppo nane jakito kuppo leydi adunaare dum caggalde mena Niger arano to enda be Tanzania kebu ari dum bi en faawade joni kenga non woni ko to enda be kebo jalorgal der stade Marrakech Maroko be Zambi to be gatti dum en didi e bolum kanjum wadi ko bi eni fedde mena no tawa hande nokku tatabo der groupe A to hebi didi tati en kwata to endan der region di fato bi en ko watto buti gaaje no gaay kambe woni ko ngulu hite nangi le jemma hecci hankin on le lumo mango ngo di fa bi en ngulu hite ngedu umma kina far yamde jeddi futura der gallure don dey waday fu maydo yeru no elaji aisami mustafa dum woni ardido syndicat lumo be mobe mo commune der di fa on famenere bandimi gidi adraman
muwa wajama asara wajama bangiji alheri ne
minan ko duwa nimin to Allah no dum wa iri funo mo era maunen danne himbe munya Allah waddi dum ko o watti dum he baka neddo kan neddo hebata hande mbutigaaji sap e jenen hite gulugu ende nyaami de gonga bonnere wadi amma Allah heju jomiraabe majji midan mila ko hite gulugu enden ni furan kan waddi dum amma dum watti yewtintobe min kedato min dara midan jetta sogeji pipa dibu nyifoji hite gulu illa be nodda be gari be gadi du bawde mabbe police be gendarme mabbe garde national e sogeji fu der lumugo endam bali midan jetta be alla andam be dum kengani wuibe jeetato min nangi
jia jia nama barawo jongoda tokos mo kakama masu doike doike
nani en katan der region agadez kolati le kosakiti dum biddam bonda ko no tokiti e wadede der commune mawdo mo region misali pasake nimbe dolabi jogade kabore kambe wadde golleji hirnyereji goddi yerno Abdurrahman Turawa mer mawdo mo gallure on faminiri o wi ko sabimbini o fi woni Allah e dudal jamaare tawangal der commune kanji wadi ko mo watta dande yaade bibbe wuro gollido lobbol nata hakumu e habbini be Musa Mamman yottide makko
fasita kiji kewdi idi gadire kaborde yeru yeruji bondidu illa mun no hebo der hubere agades de enda dudal jamaare de enda wonno wadda dum yaha wartaji himbe reata gaddi ko jamaare de enda sowide didi caka dubi sappo itaano dubi ujuna didi e laso didi tawtebe der hubere agares de endan ni gadan ujunaaji hemre e chapande jeegom e jeegom handem be ujunaaji keme tatum e ko deki yube leeda yasin no tawe der jamaare de endan dum waddi ko dum hoya hakkilu fukkingo hebo der hubere fuduni miden jetta domobe region amin o enda e hubere den ibe he bawde mabbe no hani himbe hubere den du nangana be ko be gi ko holnaaki fu be gar halande ardibe be
fukki la population dinance
nani bi en kiita tawado hakkunde leydi meden Niger e horobe leede CEDEAO do jukkugoji ko be ngadani leydi meden Niger kenga woni ko dum wada to enda Abuja gallure Nigeria to sudu kiite leede CEDEAO dum caggal ni de faso tobe Niger ngarno jamde dum o kiite fabbintinama horrede jeddi lewru December garotu ujunai didi enwaga e tati emechen tide dunumi en chapandino tati leuru utu yapini duwani ko fasa tobe Lady Niger njari woitandu Niger to sede awo gambate ale jipino lamu ngol fede so geji bie tedi CNSP ngano noga e jegon leuru jie dubu ujunai didi enwaga e tati nan mbi'e no gay lewru december garo o dubu jinay didi e no gay e tati kan woni ko nyalande jofol gesse mane nyangal hokkata andal le departement mo dakoro don sabi ko prefet o departement watta dande yaade e nimbe do tano de nyalande gan sembi dinde joddal lobbal tawano ngala hakkunde durobe remobe der dakoro kettine ko capitaine Amadou Garba prefet dakoro wi Adam Umaru
durobe e remobe do der cakan tarare dakoru be fu gollal gotal gal endam be gatta gan demo no dura non du durodu no rema denne himbe nangodira dungu lebbi tatino de juuti nay tawidu wakkati fu himbe no gondi julirde lamruji to mayde denne wakkati el seddagil to waddu ko bonna caka himbe himbe durwa do tanade labi joddinadi hawjaade golle wakkati el pamarel gi remobe doma gurtidi endan durobe kan endu tokkira gurtidi endan to jahata fu de nyakkoto non na jahan yarnode dabaji mu en to be tefunatude gese den enda de dum wadiri ni dum lural hebata
en ambiode nan do koti baza sam masala
nani en garta der region tawa to kalten filla witebe rele communautaire don nimbe non gollidobe electorobe gam fi sabire lay gollal mabbe dum woni wallude lokotorobe gam golle mu en keba wadde Ummu Muhammadu debbo goto tawado der ngar gollal der loktoro bi etende ta sigi tawa famini bandi min Habib Ahmed wakati yanonto no woni e gollirte
ayki mudey
gollal amin kani woni yottinde nilangal loktoro bi yade himbe wuro min jaha dammugal neddo fu min ji skabe heba etugo no haniri nenno wono ko min koyto min gadda loktoro min e ko amin won ko etotobe fadde loktoro be ngarde tagal mun non ko min neldotobe to loktoro jo mawdo endan yewtino balli mabbe ko heddi dum gollal ngam min gattu galdu visibility min gadde tongal min gala fu joddi gon min gana loktoro be min gana gollobe gomnan min jamirede ko na wakati fu hono innirabe skabe be tokkito eto skabe mabbe no wodir sanne eto godu fu kenani tiagal de suka wadi balde chapat nay ne fudete de ewe noy wonno mangu makko no yar en terde makko wor har cellal nemmi ni jemira be kambe inira be enda be kinno e fesugal suka mabbe non dumbe chawru suka mabbe
noni faware joni ni bi en sarusi kawjido filla no golla loktorore filinge wontiri le jeddire de woni ko be ngadi hawrinde mabbe yawnde jojjinde fedde dartore fi cellal nimbe mo filinge dum dum bi en kulle kede kan woni ko hala do mu arande fu filla golle gadanode der dubu jinaaji didi en noga e tati kanjum e kedin tinol biro mabbe on ali modi dum woni mer mo komini ina imanan nani ko famine Abdoulaye Bagasse do modu.
L'objectif c'est de
ko wona no tefe der kan woni tabbintinde sigilaaji golle gado tede der hitane den dem bureau ko jes kessugo juddini hawjaade golle loktorore den enda min timmini golle hawrine amin de enda goto dum der meruube communiji departement filingi kan haani ardaade bureau ko jes o enda bandiraabe an cubake kan min gadi golle amin deedu no haaniri bureau amin huubi min gadani himbe du kollitoje lobbe do tanade labi kawjidi golle ko jesse en be gada kawride mabbe der wakkati be kawjodu cede gollirtede de enden wodiri yettore Allah biro keso odu miden kolimu miden deki tammude du o wadan golle lobbe nyawtigu lobbu hebum der departement filingi
de réussir la santé des populations du département de filingi
nani faware joni mbi'en nobe janginobe jandeji mawdi keme dido en jeetato ko wadi tewteru yaade to leede sappo e didi de fedde kames hawjinde fi janginol jandeji mawdi der Afrika e Madagascar mbi'en kanjum wadi ni ko nimbe sappo na nimbe hamre en joyo kambe woni ko arti ita e der territoire arandu ni ko dida berde den no gayo e tato tokiti den ko heddoi la soji tato en jeddo hebbe kolati bi leedi Niger goto no tawa der mo biyetedo Hamadou Abdoulaye mo universite tawa Sani ngarden e yewtere meden pindina region Tillaberi Dia kena hore hudo nayorade sobirde leydi Niger nokku non latingo warti tarifi to woldeji hakkunde e lenyi ngonno no gada dum du ko sabbi bindi dum woni Allah e nokkuje kawtade dum wadi biende koji le departement mo walam dum buri memude batta ala rafke jorande nagum bien gam hebande o fi mo sala wadi ko dekugol jungo de deral wada ko portal ilunder jeu du bujinaaji didi e nogay e tati yaade hakkunde lenyi e lenyi misali de koji departement mo walam e tondi tewindi de dum e woni nafaka kada wadi ketinanen ko adam dawake wadi firta fulful
ilun dekol jungo wada jonde jam wada hakkunde himbe joddibe dubinan e nogay tatto en tondi kiwindi narrangal endan yiama sanne e le departement mo walam o endam sabu hirnyereje woldeji kewdi ko non wadon endan acciti ilun den warre joni himbe je ben ndari jonde jande kanyum buri wadde gornal lop
manam masankine
rawani le wakati o min ciusa yaade der koli amin sako fami laade ne yaha der gese amma hande narral gadaade o miden bayi jodaade der gese illusu baka fanaga yana ko kulal gon fu wala der
ko kul siniga
wara oke wala ande himbe tondi kiwindi o laare hebaki chakam remobe awi demi ibe hettude der hakkilo fukki hande moto am warde lumo walam ko denno neddo milata ko
ah bor sirka
maire mo tondi kiwindi karijo mamadou tabintini tejjere wadi ele commune mudum tondi kiwindi o
dans la commune
der commune tondi kiwindi o nimbe awi ndemi fana don ketta wodi du fanyalande hande no wala minenay to wi'a jongesa go riwamal mane go pinga dilli
jonde jam tabita hakkunde himbe joddibbe hun non ko jewoto rewbe ko e mudum em maria karimu o debbo kagalo fileke gure kewde halde hala jonde jande enda
personnellement
ci japande jena e jeegon mi yehi der mum miden kawra rewbe por yeyi dindu no gandana min ballam miden jewtida e ma mi hiidu bayla hebake
jonde jande hebake ele nokkuje kewde sale bawna lamido leydi walam o wi no wajibi tawe fedde jojjinale jewtinonde tokka dum fawon
akoli pa madama
jonde jam e patala hunde non ko wodi sanne den lele dino tondi kiwindi fi on buri satude amma hande ibe tawa der jonde jam e patal do der wuro amendu nokkuje sadani keddi dom do sogeji kawji de filande nagu nomba wambe jon o sabu semin kali fu ibe kettina non
wallahi gangade se
dejjere hebama ko waddi dum kanyum wono bawde ko himbe fu ngatti centre meter hd fi jodo kalde o kanyum wono hore majum umaru manga goto e chawirtedo odo centre
c'était tout un processus
sigila non kitado sermun joda hale wada fonnude himbe lebbi nay yaade lebbi joydu dum adi andem bayla hebaki jangirde makonode dirtama dalila lural caka himbe galdu waddi ko loktoroje goddo mabba anden loktoroje dendam dirtama no wodi dillunobe ci emu be handen garti der majji departement amin o endani to neddo hidi fu yahan warta
sares toujours
kepta lobol hebama e do fi o kanon woni wonko heddi ko hantay wadama woni ko prefet walam commandant mohammadou Zubairu Hal
en accord de paix
no hani non dum wada kawride wakati warde wakati gan yewtinaade de ni himben don no dowtanu laabi tabintinde potal joddinaade din enda ko watta de ni no wodi to mujjine say mujjine gan jonde jam ko tabbita no ada wakati
pour aboutir à la paix
de gol jongo do narral hakkunde lenyi tontondi kiwindi ko wada dum laatege hono maande mawdo narral hakkunde himbe joddibbe kanyu e horebe ko e mudu en sabu leydi boydi e bolwale ba ko taa chadale ngodi de chadale hatta himbe joddibbe endam fu tinno tabintinde potal e pamral hakkunde lañi jottiddi endam
do wonto kibaruji mede tilie dengal fulfule joni wala fu ko bawden wiide sana jabba don asumana shina wadda ko dengal hausan kore yamde jomin taaji la soji didi joyi kirten to jam hirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo laabi joyi on jabata feybudu sa dun jaraka laabi je nden jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store